zaliwa niso. Kuna goma likipigwa kiboko, mwara kirudishwa harusini, harusini. Utakuta watu wakicheza, sukuma mama sukuma, mwanangu sukuma, kidogo dogo sukuma, mwana mama sukuma, mwana kombo sukuma, mwajuma sukuma, kidogo dogo sukuma, walete, walete, walete. Mwanangu iyo, we Fatuma iyo, minasema iyo, sisemi nao, sisemi nao mimi, sisemi nao, sisemi nao mimi, sisemi nao. Tara 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 tara. Acha nikisema, wengine wataniponda. Sisemi nao, sisemi nao mwachuma, sisemi nao mimi, sisemi nao, sisemi nao, sisemi nao leo, sisemi nao, sisemi nao mashila wandu, sisemi nao. Sisemi nao macho kuona, sisemi nao. Najua utoniamini, chungulia utaona, na 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 na. Ngoma inapigwa uwanjani, katikati utaona, na 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 na. Mama, tiriri dada, tiriri mwajuma, mwanangu na tiriri, jidada la tiriri, mwajuma na tiriri, mwanangu na tiriri, kidogo na tiriri, nasema na tiriri, tiriri mama, tiriri, atiriri mwajuma, tiriri, tiriri Fatuma, tiriri, atiriri mwanangu, tiriri, walete mama. Nyonga 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 walete mama ye. Nyonga nyonga kidogo dogo walete dada ye. Nyonga nyonga dada Fatuma walete mama ye.
Asante,
walete,
asante,
walete,
asante.
Walete walete
joli,
walete
joli 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 jamani huku mtaniua eh? Mtoto mbaya sana wewe. Lete mama, lete Sante. Mambo ya mgogoko, kigwewida cha mgogoko, sokomoko. Kama tebale, kama tadera ilo, kama tadera, sanuwa pale. Twende, asante,
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 asante, asante, asante.